VOA Afrique, la radio de tout le monde.
Ukudekeza kama mtoto, fura unavurangia, nafogeuka moto, machozi malia. Mwanamama mwingine, mwana pesa kama Dangote, Dangote nilichayo mseke, naweza penda mtu yoyote, penzi sio somo, kasome kwa kitabu. Kama songi limekole
asaina mbona
Kifanye pekeli
Yunga, yunga kibasi keli Yunga, kakibasi keli Yunga, kama kibasi keli Yunga,
nakupenda mtoto
Yunga, yunga kibasi keli Yunga, kakibasi keli Yunga, kama kibasi keli
Yunga, kibasa kagoma lakashi kwa mdadi
Analisha, alisha Analisha, alisha Analisha, alisha
Ebiyeza kitonga kachanga nyana nyagi
Analisha, alisha
Vous écoutez VOA Afrique.
Disconnect.
You want to play with my intellect? You want to come close with a conference?